You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump safaaradda Mareykanka ee Israa'iil uu ka wareejiyay Tel Aviv uuna u raray Jerusalem dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay waxay dhalisay caro ballaaran iyo dibadbaxyo ka dhacay dunida Carabta. Wadamada intooda badan way ka fogaadaan inay Jerusalem u aqoonsadaan caasimadda Israa'iil sababtoo ah waa magaalo lagu muransan yahay. Ma aha inay u tahay magaalo barakeysan Yuhuudda oo keliya ee waxay sidoo kale magaalo barakeysan u tahay Muslimiinta iyo Masiixiyiinta, waana xudunta muranka dhuleed ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Laakiin hadda Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa kor u qaaday rajada laga qabo in Australia ay raacdo talaabadii Mareykanka.
What we are simply doing is being open to that suggestion as a potential way forward. And I'm not going to close my mind off to things that can actually be done better and differently to aid.
Waxa aanu sameynay waa inaanu u dhegan nugulnahay talooyinka si hore loogu socdo, kamana xireyno maskaxdayada aragtiyada wax hagaajin kara si ay siyaasadda arrimaha dibadda Australia u caawiso. Waa intaa waxaan sheegnay maanta. Waana u furanahay wada hadal, waana rajaynaynaa inaanu taas la sii wadno dadka saaxiibada iyo hoggaamiyeyaasha adduunka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa dafiray inuu hadda tallaabadaas u qaaday maadaama doorasho gaara ay ka dhacayso kursiga Wentworth sabtidan bisha Oktoobar ay tahay 20-ka. Kursigaas ayaa waxaa degan ku dhowaad 20,000 oo codbixiyaal Yuhuud ah.
Now, I've obviously over the last 7 weeks have had quite a number of discussions, not just in Sydney but in Melbourne and other parts of the country about these issues.
Maya, toddobadii asbuuc ee la soo dhaafay waxaan wadnay wada hadallo, mana ahayn oo kaliya Sydney laakiin xataa Melbourne oo arrimahaas aan kala hadlaynay iyo qaybo kale ee waliba dalka ah. Dadka Yuhuuda markaan xilka qabtayba way igu bilaabeen inay igala hadlaan. Ma aha wax aan anigu ku degdegay, ee waxa aan sameynaya maanta waa inaan garowsaday inay tahay arrin walaac sax ku haysa jaaliyadda ama bulshada Yuhuuda ee Australia. Mr. Morrison ayaa sheegay inuu talooyin ka qaadanayo musharaxa xisbiga liberaalka ee kursiga Wentworth, Dave Sharma, oo hore u ahaa safiirkii Australia u joogay Israa'iil. Mr. Sharma ayaa ku dooday in aqoonsiga Jerusalem ay waafaqsan tahay sida Australia ay uga go'an tahay xalka ku salaysan laba dal oo Israa'iil iyo Falastiin ay yeeshaan, sababtoo ah buu yiri xal kasta oo xad ku salaysan waxaa qayb ka noqon doona in magaalada labadaas loo kala qaybiyo. Laakiin afhayeenka Labour-ka u qaabilsan arrimaha dibadda Penny Wong ayaa ku eedeysay Mr. Morrison inuu ka tagay siyaasad labada xisbi ay isku raacsanaayeen waqti dheer si uu u haysto oo u sii haysto kursiga Wentworth.
And does anyone actually believe he'll carry this through? He's just posturing ahead of a by-election that he is desperate to win in order to hold on to a slim majority.
Ma cid aaminsan ayaa jirta inuu arrintan fulinayo. Waa istusis doorashada gaarka loogu talagalay oo uu nafla'aari u yahay inuu ku guuleysto. Aan caddayno in tallaabadan uu maanta Morrison soo bandhigayo aysan ahayn mid uu qabay wasiirkii hore arrimaha dibadda Alexander Downer, ma aysan qabin Julia Bishop, ma aaminsanayn Malcolm Turnbull, tan kale xataa Scott Morrison laftiisu ma aaminsanayn dhowr bilood ka hor. Laakiin waa nin diyaar u ah inuu dhaho ama sameeyo wax kasta oo uu ku sii haysan karo aqlabiyadda baarlamaanka. Wasiiradda arrimaha dibadda Australia Maurice Payne ayaa dhowaan kula kulantay maamulka Trump Washington, laakiin Ra'iisul Wasaaraha ayaa dafiray in Australia cadaadis lagu saaray inay raacdo talaabadii Mareykanka.
I have made this decision without any reference to the United States. It has not come up in any discussion I've had with the president or with officials. Maurice has just recently been in the US.
Go'aankan waxaan gaarnay iyadoo wax xiriir aan la lahayn Mareykanka. La iskuma soo qaadin wada hadal aan madaxweynaha iyo saraakiisha la yeeshay. Maurice dhawaan ayay Mareykanka tagtay. Wax laga codsaday ma jirin. Wax wada hadal oo Mareykanka lagala galayna ma jirto. Australia iyada si xor ah go'aan uga gaarta siyaasadeeda arrimaha dibadda. Senator Payne ayaa la weydiiyay in go'aankan uu xumeyn karo xiriirka Australia la leedahay dalalka aqlabiyadoodu muslimiinta tahay, gaar ahaan dalka waqooyiga naga xiga ee dariska ah Indonesia.
We've obviously briefed the Indonesian ambassador here in Australia and communicated through our embassy in Jakarta with the Indonesian foreign minister.
Dabcan waan la socodsiinay safiirka Indonesia u jooga Australia. Waxaan sidoo kale annagoo u mareyna safaaradeena Jakarta la xariirnay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia. Waan sii wadaynaa wada hadalka. Waxa la weydiiyay ma ku faraxsanaayeen waxa aad u sheegtay markaad la hadlaysay Indonesianka, waxayna ku jawaabtay wada hadalka aan la yeelanay wuxuu ahaa inaannu u sharaxaynay waxaanu samaynayno iyo wixii ku qornaa war saxaafadeedkii aan soo saarnay iyo shirkii jaraa'id ee Saaka. Waana sii wadaynaa wada hadalka.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.